I still kiss, baby.
The money on the track, yeah.
Check it. Keeping that your rule. Hulanya mambichi, baby. And nobody knows that you are down for me, baby.
Baby, ni ruso ni deke. Ni si chekwe, iwe kwangu mi pateke. Tuwe sote. Kila mara kili yangu wewe tu. Umenifanya nimezama mwenzio. Kila mara kili yangu wewe tu.
The way that I know, the thing that you do, the way I love you, baby, you know, kufanya ni kusam, waka mini kushushi down, misipenda kimatara.
Nusu kaput, umenipiga nusu kaput. Nusu kaput, umenipiga nusu kaput.
Honeymoon, alamba, alamba. Tamu tamu katoa maganda. Makibanda, misamba. Makalete kabunja kitanda.
Kanite Kenya, te Kenya.
Aye, kanite Kenya.
Mina pe Kenya, pe Kenya.
Aye, mina pe Kenya.
Kucho kuru kucho.
Aye,
kugani kiruboto.
Aye,
joni kupe burunguto.
Aye,
mekwa kuzungu kuku.
Aye.
Zama mwenzio. Kila mara kili yangu wewe tu. Umenifanya nimezama mwenzio.
The way that I know, the thing that you do, the way I love you, baby, you know, kufanya ni kusam, waka mini kushushi dam, sipenda kimatara.
Nusu kaput, umenipiga nusu kaput. Nusu kaput, umenipiga nusu kaput.
Baby, you know, the way that I know, the thing that you do,